Right, you can speak up for me, Susan. I'm going to show me a Nessimina, and then we're going to get a good year. See, Bozogun, and if I'm missing a chino goes slow, and what you guess is over Sinai, and I'm trying to see food, you got Guanjo, and so got Paya Gaga, Ombudsman, Namchanja, okay, to get a jungle in the park, and then I'll tell you what credit, Yena. Got to get services in Bambi, again, I'm Chanja, Sitta, again, I'm trying to see the Ganesh over, and I'm Chanja, got to get Selecona. Molensis.
Bolweni
ayamonga. Ninjani namhlanje? Siyaphila namhlanje nathi. Thawuzibulisele kubaphi lapho benkonjana FM namhlanje.
Oh, hayi ngiyaphila. Ngiyabulisa kubaphi lapho libe inkonjana FM.
Mhm.
Jikelele nakuwe Flender, DJ Flender.
Oh, I see.
Hayi, kujani?
Ngiyaphila ngosekhona njani wena?
Ngiyaphila nami inkosi, kuthi wami ndiyavuya ukuvelolizwe.
Siyakuthanda makulo ndawo kuyo, siyakuthanda kakhulu.
Ndiyakuthanda nam, ndiyakuthanda nam kakhulu.
Namhlanje, namhlanje ndimazisele nomcimbi iGanesh Order namhlanje, laa nto sithi kutsalelwa kwemali qho ngumqeshi wakho. Mhlawumbi onosicacisela mhlawumbi kabanzi ngayo phambi koba singene kweminye imibuzo yethu yanamhlanje.
All right, ke iGanesh Order sisigunyaziso sokutsalelwa imali ngqo kumqeshi wakho ngokwesigunyaziso esiye saphuthwa enkundleni kuloo ndawo obuyitsala imali apho kuthe bafumaniseka into yobana kudala bekuzama awude uyibhatale le mali bagenele ke ngokwiinkundla zamatyala intoyoba ube ngumqeshi oyigunyazisayo yonke le nto imele itsalwa ke qho ngaloo mhla upeya ngayo imali leyo izabe ibekwe inkundla into yoba kumele utsalelwe imali enga.
Okay. Okay. Ingaba mhlawumbi ke
kodwa ke ngoku akusafani nakudala because kudala kuvele utsalelwe imali ungakhange ube wena ukwazile ukuya kweza nkundla zamatyala ukhaze imeko yakho into yobana hayi andisizukwazi utsalelwa imali enga mna ndiza kuvele utsalelwe imali enga okanye le mali enga ininzi kakhulu kudala kuvele utsalelwe nje kungekho umthetho oyithintelayo loo nto kodwa ngoku uyakwazi intoyoba utsalele imali izawuthi lungenalani nawe
ingaba ngoku ke mhlawumbi iba khona into ebonisayo ikanye into ezifana nezitatement kanje into yokokubana into echazayo into yokokubana okay utsalelwe ke ngoku le mali ngumqeshi wakho nemali engangoku esele yishekile zonke ezo zinto ezo
ibalulekile into yokubana usifumane rhoqo istatement esiza kubonisa into yokubana imali mina eseleyo njengoba umane utsalelwa nyanga nenyanga na so that uzobona into yoba kukhona na into engaqhelekanga mhlawumbi sekukho enye into efakiweyo ngoba itsalwayo ezakwenza into yoba usilele ke ulugqibe esityala so xa ngaba kunjalo awusifumani rhoqo istatement ilungelo lakho into yobana ungane ngqo ngalaa ndawo utyala imali ubasele into yoba kufumane istatement rhoqo naxa ngaba kunento erongo oyibonayo mhlawumbi etsalwayo ngokuba ikathi ingatsalwa nelungelo futhi le nto yobana uyibuze loo nto leyo into yoba ivelaphi ke ngokulena into sekuthe nditsalelwa ngoku inzala engaphezulu nale bendiqhele uyitsalelwa
so ubanaleke ngomhlawumbi ilungelo loba okay ndicela into yobana okay ke ndicela nindehliselele okanye mhlawumbi andtsalela i-R500 ngoku andikwazi uba okanye mhlawumbi ndiziafode ezinye izinto uyakwazi uba okanye uthi hayi ndicela nitsala i-R200 ningatsali le mali eniyitsalayo
uyakwazi ngqo into yobana utsho into yobana ngoku noko iimeko zam ke ngoku sezindonganele laa R500 bendikade ndikwazi uyibhatala ingaphezulu kwamandla am ndicela ke ngunindehlisele imali into yoba yehle ibe yimali enga ngalelo lungelo loba uyenze le nto ukwamana qho nalaa ndawo ikutsalelayo uyikolotayo
okay ngoba kutho ke ngoku
xa ngaba kunjalo iye iphumelele loo nto laa ndawo laa venkile mayitsalele umqeshi wakho so that naye azoyazi ke ngoku into yokubana awusatsalelwa laa mali nga uzawutsala imali enga
makuthiwe ke ngoku ndiyagxothwa ke ngoku emsebenzini okanye ndidendiwe yonke laa nto so ithini ke ngoku into yokutsalelwa kwam kwemali ke ngoku sele ndingasaphangeli mhlawumbi kule ndawo
ke ibalulekile naleyo into yokubana ubazise uyazise laa venkile uyikholota into yoba hayi ke ngokundidingi wemsebenzi okanye ndiphelelwa ngumsebenzi ngaloo ndlela ke uphele lwengayo ngumsebenzi ungathuli kuba kaloku into yokuthula yeyona nto iza kufaka engxakini babe befuna ke ngoku bekukhangela xa sebekhangela ke ngoku kukho iimali ezifakwayo ke ngoku uyayibona kuthiwa zezithiwa zizezii-tracing cost okuzawufuneke uzibhatale ke ngoku uyaqonda ke uzinyusa ityala lakho ke ngoku eliya kuqonda uba noko sekusecesini mhlawumbi lokuligqiba eli tyala and then ke ngoku ungakwazi nento yobana wakulomkule ndawo uyikolotayo ubabuze nge-credit life insurance ezawuthi kuncede ke ngoku ukukhavarisha ezinye ii-installment uba kaloku ngenye ixesha i-credit life insurance iyakukhavarisha isithuba sebenyanga ezintandathu ezo nyanga zintandathu ungafumani into yobana ikhavarisha into yoba libe liyaphela mhlawumbi nityala elo
All right. Masibulele wethu sisikwantshu ngexesha lakho namhlanje. Mhlawumbi abantu abanemibuzo abangarhalelile kobana babe bayayibuza okanye bafika ngexesha sele sesigqibile ukuncokola mna nawe namhlanje. Mhlawumbi bathini?
Okay, bangasitsalela Mnxeba kwii-numbers zethu ezingu-0861-662-837 okanye umntu athumele umyalezo omfutshane lento kuthiwa i-SMS message u-447-86 apho ke iofisi yethu siye siphinde sibafunele umntu ashiye nee-numbers zakhe
Okay, ke inkosi kakhulu sisi masithembi into yobana sophinde sibe nawe ngexa elizayo siyakuthanda kakhulu Mkonjane FM
inkosi kakhulu ibe nemini emnani
siyabulela
kakhulu
inkosi kakhulu siyabulela